Online, baba, si online. Boss.
Ukairunga nwe tu. Ukairunga.